is this, yeah.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Wakiuliza ni nani umekatao, ni bibi ujanja kidogo, ongeza god. Wakiuliza ni nani umekatao, ni bibi ujanja kidogo, ongeza god. Toa shot ni kufunze, 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 kila mtu ashike wake na yo vibe prepare. Ati nyota ndani 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 ndani, nyota ndani 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 ndani, nyota tukekanga
bwana wote,
nyota ndani 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 ndani, nyota ndani 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 ndani, nyota tukekanga.
Oh,
wakiuliza ni nani umekatao, ni bibi ujanja kidogo, ongeza god.
Aha, wakiuliza ni nani umekatao,
ni bibi ujanja kidogo, ongeza god. Toa shot ni kufunze, 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 toa shot ni kufunze.
Before tuanze ni brufen, times two, before bedroom ukunjwe mamgu, before mimbo ko serious na umtu, ama mimbo ilikuja nja ya susu. Shobo rise, shobo shuka, shobo dake udu, tosa ikuwa teke pesa mafke ya mgu. Fore 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 dance, fore fore dance, forex dance. Alijamali niko wakihu na nikimfunza njia iko anago. Jo ndiyo mali unaenda ngware after show, jo ni kuonyeshe manukato na mado, manukato na mapo.
Wakiuliza ni nani umekatao, ni bibi ujanja kidogo, ongeza god.
Aha, wakiuliza ni nani umekatao,
ni bibi ujanja kidogo, ongeza god. Toa shot ni kufunze, 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 toa shot ni kufunze.